L'avance.
Oh no!
Et qui do?
He already know. Good time, la zina go lagwa.
Aya. Davutika vodula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Davutika vodula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mandi to me la mungeli.
Nene nyanya gugona gawilo na dindi wane alari ndenge ganjenga nendilize wilo na wewo natisagologi amwepe nyanyi mwayalondo gambambo zigoma moza maria ngelondo lady bide gulibambo kwa sinta gulila lila aleluya kwa daddy mulungu waligo ndi chachindi ntwali mbili kwa daddy ndiga fula ngachidiga wedding ndapotiga fotula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndaputika fotula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
Chulavu. Chulavu. Chulavu.
Mkema kitu. Chino. Your wills. I know something about true love too, man. The gun done then I'm
true love.
Now they push out, when will I find you? What does God have to hide you? To my girl on your point, you're not mutiny. My own, I'm a source is a zuja na container. Why do I go through this? Limbi kwa liwa kashikuru wa kantipa. Mfuila fitu wa miti mesha vipa. Paka na zina ona ya vipa. But since that day that I found you, I knew kusakila kwa sila. I knew kukwatila kudinia. I knew holy japa na peza chikondi kaleza.
Ndaputika zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndaputika fotula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
Chulavu.
Mi kweza mani maga maga. Chie kila beka kwa di papa. Mkani zomusia na kana toto. Beauty live overseas but I choka loko. Na 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 don't you slide in a DM nah. She drive me crazy like a DM nah. Baby biggy biggy na biggy doli. Nena sanga wewe my darling. Nena topa gulila. Ndigo mvera gariba. Everyday baby I want you more. Funo kukwata don't you know.
Dafu tiga for too long. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli. Ndaputika fotula. Zagi la chikondi cha chulunga. Acha uda mlengi. Mwandi tomila mungeli.
Chulavu. 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 Chulavu.
Blow a gun. With the
Weaver.
On
it.
Delay twin. Video G.
Levels.
Link up still.